mizimidundo.com.
Sasa huo urafiki ama sheki langu, unamjua baby wangu, iweje unataka mipango nyo?
Wellness come to body.
Kupa chefu.
I am with you. Shemeji atongo with you. I am with you. Shemeji atongo with you.
Nisikilize, yule mwanangu mimi namjua. Ana mambo mengi hajatulia malaya. Nikubali mimi mtoto da enjoy.
Aya umemwambia na mademu wengi kwa kujibu mbona najua.
Umeumbuka, sura limekushuka.
Umemwambia na mabwana wengi kakujibu mbona najua.
Umeumbuka, sura limekushuka.
Onyeshe kama lako mloganzi la ula uturuki. Oya mambo leo, nikisima matishuki. Ndada karibinu walote ndani ya javacho.
Sa tuende sa ikwe, 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 ikwe. Sa tuende sa ikwe, 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 ikwe.
Wabi watoto wadogo waheshimu heshima. Call me Mesio Singeli
DJ.
I'm blessed, blessed, blessed.
Chizimidundo.com.